studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe edi be studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Dicko halanto on kabaruji gondido di jodo mezant la presse ila bamako kaldal ana wonde wadde hakkunde gube cinyede kawral gal do kabaru kidal hakkunde gacha e asuya nenno biro kedaado golle kawral gal ana wondi e jide gubal fu sotali wonno do ka gofarmano ana gikani lobbere murtere jama wadi beta hande bamako do batte ko ono ko kalo e radio ji Mohamed Youssouf Bacidi nodditeedo Rashbach nanga ko fa o darne yeso procureur nenno jama o e habbitibe kapti fa goto heddike e wi lamu nenno e wi baaji be ka didon keddi nayandu mbarmi kanya jabuji kap kanya bete e fa wadde bete de njalti samti ko rowani ko e wi horejo gollede darani do dande leedi meden ana buru tono didi taba kat doñe en bemi nangi fana le mobel jirowel e de Burkina Faso ye di ngoni sambe kabaruji di men jogani on kiki da ko bismillah ma don e do studio tamani bamako kaldal ana wondi e wadde hakkunde gube cinyinde kawral gal do fa kabaru kidal hebane jogala heedi gacha fawarde e asuya biro kejado kana ke lendi le golle kawral gal ana wondi e wadde jide nenno fa hande ka gubal fu sotali do wonno don non no gouvernement du ana gikani gike mudum bonali tafen kedden Oumar Waygalu
kawtal ngadum gal talatare kenyo koni fana mudum fa gede de homo fu totale hen hakkilaji mudum no gallure kidal de hani jogirete wattu jono gedde be pamray fe sabi de gubino tot azawat debe koliti wi platform wirfoto wonno ila noga lewru juyandu wakati jono platform koliti wi hala wawa hale do majjun fe kanyo hore mudu ko dartata fa tawele ngallure kidalnde dum hollita wi de wattu jono dedo gubidi pamray no ngallure kidalnde hani jogirede sebde yimbe ne hewbe lami be gubal platform gal koliti wi de sekira mudu an kewi le ngallure kidalnde wattu jono halaji de an gondi e yarde yeso ka holliti ndi wi wala fu ko fama le her kawrtal gongal hani wadde nyaloma handen o kejaado dum hore jo leedi ndiono le kawrangal hani tebrede holliti wiide ko lati sababu so gedde jabi joddadi dum way wiide tan wattu joni dum way yarde yeso honno kaldale kawrangal hollitiri leedi meden di
faiso rafika wala do selde basse hakkunde gube de ana e de gikanika batten lobbe dum e tawede sema wi ko wadi kidal ko ana manina kawral hakkunde mabbe kanyu e gal aljengal fu kejaali almu ag mohammed gonde asiya kejaada hala sema wonko hadde isa fakaba sisoko kedana Oumar Waygalu
min gadino kudde kewde min nangino dati kewdi hono ko wadi kidal ko fati dum hebanno leedi ndi dum woni kawrete min gadi ane fis kanye nyama e ka dum e tawede fu wala fu ko dum nafi dum hada yi basi di wadde le gallure kidal de nyalom handen o miden gonde jewtaade jeewa yal hon laamu hakkunde jo hani joinirede le leedi ndi gede de fu denta jeewa yal hon kaani wadirde lugo gol tiagal mudum gube de fu daake nokku gottete kaborde mudu en wattu joro yimbeelbe an domtiri de do kudde ko heewi jaati idum hollita wiide du homo fu an hani daraade darnde mudum mi ngada noddango fewde e yimbeelbe fu homo fu jeewa daro do hani daraade
hore be platform jabali landa jabaato hono ko landa ko goto gonde gacha andini dewrontirangal na waji bini deere do ko haldete ko nenno wala fudo ko beedi hen kala ko jiddon famitaade poode fay do be mamame Facebook do studio tamani murtereji ngadi hande bamako nenno gollo radio Mohamed Youssouf Bacili andite to do Rashbach ana hanno darnade yeso procureur tribunal commune nebo ka jama kewdo mobi ke ton Rashbach yo kayfaado bondudo hono nesu wadde kawral hakkundo warbe ndartude o yoppe kanyu e habbiti me wadi hono basiji fa goto heddike hen e lewi lamu nenno maji be ka koliti yo didon keddi hen neyandu mbarmi bo jallo mo warde faso mo warde sofa haldi e maram mayga keddana Ousmane Nyali Boul
ko manno warde suudu sariya beta ko ka jama fa heewi war damgal suudu sariya do fali e damgal gal dum sakite ke dum wadi bone fa himbe didon keddi hen nayo mbarmi fa joni ka baso selay hakune mangal padembe kanye garbe bangal mako be le ACI diande hamdallah inde e be gonde wadde bonandaje nokkuje kanke hore mako jaati ko heba e waddede sabe jama gondo damgal suudu sariya ndu ko yaata himbe ko nyaadi do ngoni don dum sabi de be donki waddudemo avocat makko hanno warde wawtu 9h30 ne ka fa 10h o ronki nadde de 10h yotti no ne jama o beedi fa heewi kasse nen o ronki nadde le nokko o
police fenni felirde hono jabe gongeraje fa saka jama o ka non andini goto heddike hen ne ndu barmi heewbe barmi e le jama o ka ke kewdu dum bonnama murtere ana heddi wande kikida ko o nen kanko kanko andirado Rashbach o avocat makko o ka wi o hebali landede wattu goddo o landete miliyoji temede joyi sefa ngadate e ley hejo fawo fa cakko hono nyawuji kesi daboji gondude e hebde dole den no odo kabaru tajeral mudi hebam beta hande golle hedo nandu yimbe fa be pammine kutteji di nyawuji daboji gondi den kanko Jean-Pierre Ranson mo fawo o dun sanu Nations Unies haddi Adama Amadou Haydara keddana Ousmane Nyali Bouli
la deuxième
golleji heje dido do daranade kabaruji nyawuji daboji wadan fa himbe pam hono di nyawuji gordi hono di dabirta hono jogaji maji jurata dabaji ladde fa daba bibbe Adama en pettede humpita himbe ko dum woni di nyawuji ko latto sababu maji di nyawuji di anda kano e bellade kesi kebirtede e kulle ladde hono nyaw biyetede Ebola o kanye hono nyaw biyetede grippe aviaire di nyawuji toroji an latto sababu yonkiji kewdi e bona ne bibbe adama en sanne ne bibbe adama en anakani hunjande di hore pati torre majji mawna kalisi almusadda mun do mali do an hawra milyoji temere joyi sefa le golleji kandi wadede hakkunde October 2015 faya September 2018
jabuji dadnudal jande kap BTN fa wadde BT2 njalti kenya e wi joko horejo gollirde dadundiral ande le leedi meden di chamti di rowane di den no kapno jabuji mun jasi di rowane di da Mamadou Coulibaly wonko haade Ali Sidibe kedana Mamadou Sam Seku
bangal BT2 kay ko hikako ana santi dina ko rawanen ko sabu passe BTN hikabe yunoga e jiddi ko fawi e leedi temdere fuf tawenne ko rawanen ko yunoga e nay e ko fawi leedi temdere fuf da BT2 hikabe yu chapaden nay e jeegom e ko fawi leedi temdere fuf tawenne ko rawanen ko yu chapaden nay e ko fawi leedi temdere fuf bangal kap rawanen passe be ana mbara non chapande tati e jiddi e tobbe jeegom leedi temdere fuf hikka yu chapande tati e jiddi e tobbe nay leedi temdere fuf ana holla wiide wonɗo caɗele woni kami anda hoto min ƴewtan ɗum caggal joni yela amen kay yoko hikka ko heɓanon ɓuran
gollirde doñe noddirtede bemine nangi drogue ɗum taba jarete kaka ko ɓuuri tonnuji ɗiɗi ka coggu muɗum ndu ana wara fa ko ɓuuri milliard ji tati sefa kamion gaddanoɗo taba ka nangama fana ƴiwde Burkina Faso Mohamedou Coulibaly horejo gollirde doñe nde ɗo bamako ɗo wonko haali keɗɗana ko Ousmane Nyali Bouli faccitani hen
grâce à la vigilance effectivement
sabi wattande hakkille mangal paɗen gomɓe post zantigilaɓe ɓe paami wonko woni le mobel ngel ko suuɗa saabu ɓe koddiri won guineji gonɗi le mobel ngel no guine ɗi tawra no wona noon ɗi kani tawrede ɓe paami wonko woni le hen ko hana tawede saabu ɓe jiri guine ɗi no joɗɗira yesso noon kañe no gori caggal no wona gotum drogue ŋaji wonno le mobel ngel tufeje drogue ŋaji 1,254 gonno le maggel caggal komin peesi ɗum min tawi kilogramme ŋaji 2,106 hawrata aɗa ɗum mon hawra milliard ŋaji tati kañe million temedtati sefa tawraɓe o drogue ɓeɓe malinkoɓe noon drogue o Bobo Dioulasso Burkina be ittoy dum
dans le secteur de Bobo Dioulasso.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarte kabaruji recho ngaji meden ke be famta hejabe bala hala nana e ana gondi e haddude do kuteji tidalaji hakkunde yimbe do laamu latido kanyu e basiji batteledi e demaji ima dum yo faminde be do laamu jut latide fawarde e jogala tidalaji hono ngam basiji di maep kanyu e gollidibe mudum mali do darani ngal do kawdutal to sigasutu bala remobe mena sappe tati bana mede kebi hol ko buri milioji sappo e didi sefa fa cioda mena le hitande 2016 nde coopération allemande kanye ONG Adra Mali ardondir e golle kanye e dokal dokal jawdi fa deman mena yara yeso mbottito le milioji tem le milioji chapande jeegon sefa lampe kanti natude di ujinaji chapande jeegon e joyi fa warde temede jeddi e bu noga woni natude yo mer commune motti martini oɗo kabaru kikiɗe kenya le puɗɗoɗe yambere hono ñalande leydi ankaku le commune o yo ɗum puɗɗoɗe du ƴamtugol lampo le commune aji région o batu waɗi dow demal duansa ONG ŋaji Arga Mali kañe international alerte puɗɗiri dow sisiliji demal e margol dabaji ton yo ɗum saria demal e durgo le mali fa warde e kawral ton ɓe kaadi duroɓe e remoɓe fa warde e gollide ton fu kawri e oɗo batu yo ɗe kabaruji gonɗi men jogani on kikiɗa ko anda kedde heɗade yewtere ma ne yesso yo jiidu jango